Kucho kape una nisia, baby. My heart is broken. Na esa kukonda wina, baby. But my heart is frozen. Kucho kera pona nisia ine. Ni mapepe na kari kweza ine, baby. Dali nila judo. Walika suwa kani no mwenshinga wa ilo Zalindina.